kusema wezi nipena mewachwa jamani. Mwenye kusema miso type yake amerudi sokoni. Fire at man alishindanga eti my man. My man ona sasa medilicho post. Mtapenda na wapi my guy. My guy ona sasa umekula blow. Standards for nothing. Now you're back, you wanted like before. Unani shangaza. I thought you listen mami danda. Didn't you know how a janja ndobo amekuchuja sasa huna kwako. Kanyaga kubo kubo kitembeza. Penduka hivyo ulivyo kuja. Msama hatuli wachia Judas. Utaki kwenda basi wachanga. Nilivyo ng'ang'ana, nilivyo sumbuwana na mchepuko wako liondoka mwenyewe.